dañale modon ni studio kala ngu yande joni terminta chapantati habaru je dengal fulfulde nanni wontiri ono golle didabe ko hani wade do paddargol ndiambe tegol baraje mo kandaji fuddama hande de endan horebe ben enda yaati hokko habaruji gam patte jewde no golde puddiri nanni fawar jondu ko dele kibaruji meden fawar joni en nanan do fi ko darto hono murter golle ko hojobe himbe ya warta je gineji wino wadanno hande noga di lewru uttudu enan ko latibe e gindu alle be nardi kambe gomnati en nanan no dum warri yewtal men pinno studio kalangu altiner fo hala sariyaji hande en kala hala sudu sariya do fi ko darto hakkeji bibbe adama be der duniyar har filla walu tugongol enda sumana amadu janganta habaruji di fulfulde Ministeri ini onyali jam dan none emputan kibaru jadi anda dono kalau ni kibaru jadi kawan noni tong endang tuwite baraj mokanda ji kandukan dah hande woni ko gualal mundi dah bal futa dundukan dah wadi ko hokop habaru jadi tong endang gambati noko no wanti di hautade horep goleji kondarto ono baraj kanda ji on endang dundukan dah endang yor profesor katame Isufu latir kanyu wono fawari jundukan dah ni ono maut sawara gole fuko wati tong endang le baraj endang faminiri bandi min jaado kandu kono ele hokko be habaru tawabe yeyi ton enda Mukhtar Hamadou sey weket non nano andinorde andini kanko katambe Youssef.
La cérémonie de ce matin, elle est très importante.
Batu ko awri en do tawa kena e itude lawol to mayengo seldata fadde ingo tokira e lawangal funange jonkai yanange go yuroita kan woni hedde wecco funange don to min cingoita wuddu hite kurandu wodi do yaade lebbi didi du diadan fuddan yenyude na deni dan fuddi du mayengo no hewa min ko kibe fayo tade chapande tati e go leru uttu seni be kantinoi funden kai ba razi on hantino itake sai der dubi ujunaidi de noga e jego nonni kamingo da nana ania wadde batu mabbitol gollangal noga e joyi lewru du denne balde nay min kebe nonni fande wakati kokkado yottade
nonni har fila ko darto bonandaji ko ndiyam wonno leedi men Niger ni hono himbe hawjibe denago himbe be burtini kibaru ko darto hono ko wadi le nyalade e ndan sabu ndiyal tobi sanne le jeddir jabbinde dum wadi bonandaji kewdi wadi nenne wonno ko be kali be bi juude lewru juin ko ndungu jodi leedi men Niger war sappo e jena lewru uttunu ta der mudum ko watta himbe ujuna chapande jeddon jetton kanyen woni ko hono bonan ndiyam dam meme e leedi Niger no kuje kewde der mabbe ko na wadi ko watta chapande nayo maybe chapande joy enjoy barmube dum wonno kibaru mo be kokki kambe hono renobe himbe ben endam ciagal majjude kibar goto do be kolli wiide bonandaji kewdi gadi e le ndiyan dan enda ga wadi ko to jeeli hembre chapande joyi ko fa hande ndiyan dan yaari e nyamirdu kono tonuji ujunaay sappo e nay fa hande hawtaadu kono dabbaaji ko watto keme jeegon kan woni ko ndiyan dan yaadi fa war joni kibar goto enda holli wiide ke rejoji burdi hono tampide sanne har fila ko darto bonan ndiyan dan no tawa zender no tawa difa tilaberi kanyu e maradi nifa hande le kibaruji di enda ni hono no dardu konna se en jeewi ni ar fila bonan ndiyam ko wattu gure nay jeyaade le commune rural mo danciandu dum wonnodu konna ni departement mo color region mo tilaberi don enda du konna sappo joyaade sappo jeego lewru uttu kan wono ndiyam mawdan tobi kan wodi ko bonanda wadde le nokkuje de cuudi chaami kulle kewde boni don non sabi ne law ngobe jaarnama nyamriji kambe tawdaabe e torro o enda gam batte be ballite yorno Bashir Musa Haruna maire mo commune danciandu o halnirdo cialalol rokiato Abdourahman Bandimi ko noddimo
himbe be diya nyami kambe ujinagi dido e keme jitato e sappo e jinaino no wodi bale keme nay e sappo didi manga jaji sappo e nay gesege den kay dimamu andaka gina der bononda lady danchandu alkamisa sappo e getete lewru uttu duni député be lady tilaberi e gari be jurake min gambe ewa no bononda o wadiri to be kokki himbe be wuroji nay di diya nyami moddere millionji didi joni do himbe bureau mo PNDS staraya wadani himbe diya nyam beru ton maro joy to koreji gon jiaabe danchandu kampen do be gaddi ton maro goto hejinaaji chapande jeetati min cendani din himbe be diyam nyami wuro fu min kokkana sakuji chapande joy
thank you nan in garten do gallu nyame fa kale hala hono murter golle ko hoyobe himbe na jarno garte are mudun en je mobilaji non bi no wadan no hande no gaydi lewru uttudu endan dum du kondani be eggini dum be itti dum lay ko be tan woni gouvernement kanyum ko noddi be kaldi be pamre do kulle kewde wadi ko kambe endan be bito jombe acciti murter golle mabbe gal adum alfari ibrahim kan won horejo dental syndicaji hono faarjo wadi yar himbe no wartira ele fija hale nan ko halani Moussa Boukari Kanda bandimi ko landimo
donc monsieur Tiogant avec dit
min kalana do halagi sappo e jetti der majji halagi sappo e jeego o be jardori to min dikidi jungo do talkuru komitu gon singama handen ko jewtinto kulal warde kulal min jami meri mawdo mo nyemay tawattu burdo dirol fu hakkune jon en loreji ko joji himbe nokure nyibe to jon en taxiji di deni gari der filla mo jindol talki mabbe be keba dun der hoyirna min jame komiti on ewtino do fi gazol on satarma ko wawta waddani jon en loreji mawde di gomnati hauta gollida e komiti on min ga tokki tagol gam famugo yala dun woni dun do tane
yimen ni do hen dan jehen ton dan do so jonka e faale wurdo ganduuci nokkuto hono himbe wadobe moteje kabu kabu tilsinama ngatta chomchi chomchi wonno hono bi en jonka ko te teni non toggoy ko nandi dun du konna faabe cendire e watto motay be ton yorno be kolliri chomchi didu konna dun toggoy ko du bulo bulo e hante be ngatti dun waddi ko faande horje syndicat mabbe wi dun do hunno ko wajibi sanne ko wodduno zubairu mamman o wete nani ko halani bandemi abdul aziz dan yuma do fi
gukumomi sunci mo bambanta kanmu
ardibe kollimi wiide min pero dira ko amini he jon en motoji be gatta kabu kabu hande deni neddo yehi nyemey na doso taxi gi fu no godi lambaji wadata ko neddo coda lore mun no yilo no tefa cede dey wala lamba ti dan lo gon fuoni wala meri hore mun holli wiide no hokkan jon en kabu kabu lambaji say neddo hokke lawol wada luma ko mun no handiri kandu wada to gore mun watta e mun gam faame to no wodi e gatata ko to gore den fa denni minen tam hejata say meri on wattani min jungu no jon en kabu kabu be doso gattorto to gojo mabbe de minen gidi be do gonduuci do gatta to gojo mabbe do tano gollawol to hollira fu no andi titte ko jon kabu kabu no bader jemman
te agaji der yichila hiya lo babu to matala
janka jentenda gade sobirle Niger to yetti timia kandu hono commune no mo hore mudum latin dubbe bi to enda bidda bonda kanyen gui kaje tetrejin don hewa samme dum dum mer o no hala dum o wi ko beydi hokkude dum don sembe du woni be gala habbinibe policier wala hunde fola ton ko lati ko wawi hono darnaade nidde sin tama tama torro enda Mohamed Aliman nonu inde makko non ko halni Musa mama
l'une des difficultés de la commune rel de Timia
sadorma amin arano momin tawda le commune Timia hande o woni rafi policeji ko heji der makko min gala commissariat mo policeji gendarmerie wala namin wodi sogeji garde national du ngala miden don gada jamde ko wattatawe laamu waddani min habbinibe ko heji der commune amin onji biddan bonda ko no woni ni e beydorade yeso der funange nayo rade yanange commune on sabu bibbe bombe ben eti gineji bibbe wuro fu fasake nimbe do laabi jonkana bibbe wuro ben kawri ngadi fedde e renude ko em gam seni bibbe wuro ben tarsinak e domde hore mun durriman goddo gonkata
tabu da docteur travers encore
nanni ngarten do so njento en dan gaya kerol ele Niger to wete gaya ton du konna ni himbe jeegon ko nangato wete tara tara du wadda gaya fe sedda kala himbe jeegon be nangida kana ni e paabi di be bari be gatti e chaakuji faabe di leje be jaar leedi goddo be du konna jiaka ele Niger kan woni be nangama do en dan gan gatti mo be gadi o enda yerno faawar joni commandant Bouleweydou Amadou Horejo kawjido filandiyele la deje jaayto en dan gaya o holliro o wi sadarma mawdo be gon be gadon enda yewtere makko fadel alu
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
handen ko hawri min do woni himbe yilo tobe be sarusi gaya deki jungo do himbe jeego go himbe non e leydi battiri leydi Niger di nangata hadde mayo paabi to be gattanta di safari indirtene piya piya wona non ko wawta wari baabi adama gada be gattani di safari den deni di batti di jorne di gatti der kartoji di jare leydi yasin to karto goto fu be chonna dum ugina jitati yaade ugina sap podidi min jabata umma tore nata der biddam bonda ko ko wawta lati golle hirnyere mawde denni min gollidam e lawo lamu do neddo fu gadudo iri golle de no jukketi
min asse distinction
wonno hala kanan don ka en noni horeji hono faande la deje jaito en ngaya noni fa war joni hono en kala hala noni neddo jogorto suka mudum fa heba mawna mangu lobbu kasen dandu e holude mo jande dum wadi ko cema suley o wadi hono fa war joni dabare jogar suka mun debbo bi ko debbo fa war classi joy nono wadna dum dum hala ni mohammed mama
kullun du sahata mai Allah indi hatta
fini Allah funa ne be o make yaade le kol ilimo kalasi sei mi do waawi jodaade e kitamo hunde fu ko metrejo makko wiitamo e janginde modun do warti amma o wowa so itede gada abadana ko to yotti kalasi joy wodi nda Allah jabbi ndo joyi jande warde wuro mi yeeti tak watti do be golle baade mi do ekintinamo jande ko wiite geography science kam fu e dursitaaki baajon ko le wakkati pawtir ko sukaabe jangobe l'école kokete dum mido hen janginde be jande ko be mbawi jamede de l'école o mabbiti
tana e tagani wana ab
har fijoji pirto ballude en kala hala latol bal dum waddi ko meena latibe ko non wonte fa fayato en chan o ko non hono fi balbe afrique be fiota led yasi latibe wadam fotter mudum hitande en dan den himbe meena be jeyto en burkina faso gambata be ngada sigila be kawri e talomo burkina faso labi didi arande hebibe gote bolum dida berde ko non kaw kenya hebibe gote bolum kanon be sigila ke fawodi yarno be kolliri non ne har filla latol bal fa war jor rewbe be le niger ka endu yeto en da to wiete yamu sokro le cote d'ivoire to port ebe Côte d'Ivoire edo fi ko darton itondurgol non pelle rewbe famarde le enda AS police kany won ko yeton kan won ko be potti e no fawar joni fedeten Africa Sport du Côte d'Ivoire hebi be joyi e bolum kan kamido be accite be goni le jangangal enda en jottake yotor men pinno to kalne hala hono hakkeji ko darto fi hono duniyaru dundu konando wallu tugol no won hanta e wadama yalla wodi suudu sedendo hore mum feese walana golde suudu sedde duniyaru mawndu enda de yaashi woni ko wete fedende enda nani ko lem hono khayrul ni halani hono bandibita ali tajisir ahmed no won no sariyay di wawi wadede e kulle ko wawi sawade do mum e do lawol hakkeji wallitede ko duniyar dum enda no wadi suudu sere jojinando inde majju gam batte wadde sariyaji na
contrairement au droit de l'homme le droit international
ko sende dum dina e hakkeji bibbe adama be din hakkeji do fi wallitede sigilake lawol lamu ko jewtinto ngol lawol hunde wotere wodi ko sende dum kam woni fedde hawjinde filla ko wadi dum amma fedde den don du e halaka kalten kande wala inde golla genanda den ko lati hen fu min bawta halde mu de wona suudu kite nom no fedde andal do fi kite den e jewtinade dum dum don dunde ni leede de fi on jewta njardo rake e mu hala ko ndarta filla kite dum miden baawi gollirde e lawol lamu do fi hakkeji wallitede ko lati idum waawi jewtinede der leydi din yaade to cuudi kite leydi din idum baawi hitaade do filla rafi dawtanade hakkeji do fi wallitede der majjum du dum tilsu e leydi din nom e noddude tawabe e hore konungun to cuudi sariya amma ko wonen cuudi kite leydi adunaaru ndu wawta fuddude widagongol seni leydi Niger e hore mun no wayi wadde widagongol kan woni ndeni leydi din no yidi tokkitaade wombe e hore konudun den kay suudu kite leydi adunaaru ndu wawta hitanade be
cour pénal international ne va pas intervenir
baka suudu sariya maundu duniya ndu wala no wodi labi goddi himbe mbaye tokkude gam mojjinde ko ndarto hakkeji wallitede e le duniyaru ndu
bon c'est pas la seule cour qui
wana suudu kite ndun taw waawi hitanade ndeni dun dowtanaki labi hakkeji do fi wallitede din no wodi suudu kite leydi adunaaru tawandu to enda Yugoslavia kambe suudu kite leydi adunaaru tawandu to enda Rwanda no cuudi kite non di fedde sawara ndenago ko nations unies jojjini ngodudi sembe hojude labi ko tilsinta ardibe ben wadde goddum
vis-à-vis des responsables
on nani ne yewtande en nani ne fawar joni neddo do hono kalodo fi ko darto sariyaaji le croix rouge dum wonno fedde duniyaar faabato ndaro faabede do fi ko darto jojjingol suudu sariya fara wala tugol himbe e do hakkeji mu en ko duniyaaru nenne do majjudo ko habaruji me fulful tili jong o mi accidam e mamma ada wadda habaruji de ngal hausan kor min no assalamu alaikum balante jangwadi
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ijena topere inay FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ijena FM.
Studio Kalangu.